JP.
Kalkoda wesha mata
DJ P
Bitaya rudha Nyakato piye dala mosi Ngoto tovoro mandiye dala Goto pek matunyo tek Yamo benge nyo machando juwot Jeho mabi mondi
Kirikala makidoka,
amidwa,
ichileba, samalambi.
molor Mimigi da gaminga
Madongo,
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 Madongo, Awuoro tije ni mitimo ngima baba. Chama pimo jawani.
Baba ni tina malo ya kayuda e chimo majimo
madongo.
Yemondi muli ngemawa, kokinyini,
Yesaye majateko Osani ududuo
Yesaye
ududuo Nyasachi ududuo
Yesaye ududuo
O baba ududuo
Yesaye ududuo
Nabi ududuo
Spinning the tracks is none other than the DJ of the year. DJ Pink the Baddies.
Era Maria Sutoni Gidunga Wero
Era Maria Sutoni Gidunga
Wero
you hang on. Era Marisu, Miroku, and me. Era Marosana, Tony Gidong, Awero.
Era Marisu, Tony Gidong. Era Marisu, Tony Gidong. Era Maramina, Toromoya. Era Marisu, Tony Gidong.
Kikilu, or Nathima. Nina, my dear, you are my soul. Nina, get a word. What's a good in a Ochegoya? And the man of Konya, which I take in a Maramina.
Era Mariesu Tony Gidwo,
Era
Mariesu Tony Gidwo, Era Maramina Tolomoya, Era Mariesu Tony Gidwo.
Weura luonge niwerena, Weura luonge jaerana, Eno emano wara edicho kaleo, Era Mariesu Tony Gidwo.
Woro herani baba manomi ye kauri chona kutiga musalaba kalvari
yesu imat manomi chikwa kuna bengi giwa jawa
Hey, hey, hey.
Baba,
polon ngoche yueyo gidoke gigegi tokinda keyo babana ande itaya nyakachopi koti ni bor madie polon ngoche yueyo gidoke gigegi tokinda keyo babana ande itaya nyakachopi yasa
itaya
Oh, yembo jogo maneno kwedo Yesu Uganda duto manene kwedo Rudwa korogi chako ywak Kisayo jawa Udier maduong mano bedie chingo Kiriembo jogo maneno kwedo Yesu Uganda duto manene kwedo Rudwa korogi chako ywak Kisayo jawa Wenwa wenwa jawa Wenwa wadhie kolo Wenwa wenwa jawan Wenwa wadhie kolo
Kulweta Yesu, kao kima kulweta Unge kima nyalo, kao kima kulweta Kao kima kulweta Yesu, kao kima kulweta
Koyo niye kanisa maler.
Amoresa Yesu Rwanda era long yes
Simba Biromna Manuel Sechoroma
Biromna
Kunjale
malemo
Yesu puonj ni mangima
Jopuonj duto yiegi alo ngima mamalo Gima dhiera jogo pogo dinde nade
Simamirom na Manuel Secharomo Unyalemo Yesu puonj ni mangima
Jopuonj duto yiegi alo ngima mamalo Gima dhiera jogo pogo dinde nade
Simamirom na Manuel Secharomo Unyalemo Yesu puonj ni mangima
Genga kaka ni genga saulo wene guji Wana timne ni joturu wano winja ye
Kiki mamalo yesu chengu wangelongo
Kawano
Bebe biya sayuna ya oreja bura
Manuel genga kaka ni genga saulo wene guji Wana timne ni joturu wano winja ye
Kiki mamalo yesu chengu wangelongo Bebe biya sayuna ya oreja bura
Tongu winja rafulo jakeo sechoko Karenga mahoni kikwedu won midi Sani.
Kiki mamalo yesu chengu wangelongo Bebe miya sayuna ya oreja bura
Tongu ijara fulo jakeo sechoko Karenga mongoni kikwedu won midila sani
Kiki mamalo yesu chengu wangelongo Bebe miya sayuna ya oreja bura
DJ Pink the Baddest taking over internationally with nothing but fresh hits all over the
Sulwena, donde na moti dongen pi moteko inga.
Kiki mamalo yesu chengu wangelongo, reme miya sayuna ya oreja bura.
Aninga mapoga kijaya lo sulwena, donde na moti dongen pi moteko inga.
Kiki mamalo yesu chengu wangelongo, reme miya sayuna ya oreja bura.
Kasi ya chumna babu munda sungi enembese, donde woka ya muka. Galilo ndika
kiki mamalo yesu chengu wangelongo Rembe miya sayuna ya oreja bura
Kasi ya jungu na babu monda sungi enembese Donde woka ya mugili ya galilo ndika
kiki mamalo yesu chengu wangelongo Rembe miya sayuna ya oreja bura
And I'm all mommy or with her, Junya Bang, got a second time. And I'm all mommy or with her,
Junya Bang, got a second
time.
And I'm all mommy or with her, Junya Bang, got a second time. And I'm all mommy or with her,
Junya Bang, got a second time. And I'm all mommy or with her, Asika penyora sakata Ena ngomu miyoguto kena kama
Chunya penyora sakata
Hallelujah
Ena ngomu miyoguto era kama Chunya penyora sakata Ena ngomu miyoguto kena kama
Ena motaya gimwala Oyo chunya giwetende Asika penyora pila pila Ena ngomu miyoguto kena kama
Asika penyora pila pila Ena ngomo miyoguto era gilala
chunya penyore sachete.
Hallelujah.
Ena ngomo miyo rwetho era kama. Chunya penyore sachete. Ena ngomo miyo rwetho geda kama.
Omiyo siyepe mwadi mbare Manyisa era sama podo pi Awora inye kakarwa thogena Ena ngomo miyo rutho era kama
Chunya penyo resa jete
Aleluya
Ena ngomo miyo rutho era kama
Aleluya
Chunya penyo resa jete
Ena
ngomo miyo rutho gena kama
Hallelujah.
Hallelujah.